na kumva. Dufite saa cyenda z'amanywa n'iminota 39 isaha ya Washington DC, saa tatu z'ijoro n'iminota 39 isaha za Kigali, Bruxelles na Paris, saa mbiri z'ijoro n'iminota 39 isaha ya London. Shuti muduteze amatwi, muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe hamwe na Jonathan Musonera mu kiganiro cyo kuri uno munsi, kwa gatatu tariki ya 12 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'2017, tukaba tugeze kubagezaho ikiganiro twabasezeranije ubushize, ikiganiro ku isabukuru y'ubwigenge. Nagira ngo Jonathan numve ko wageze muri studio, bityo fata mikoro usuhuze inshuti ziduteze amatwi.
Reka nsuhuze Joseph, urakoze kumva ijambo niba unyumva neza.
Ndakumva neza Jonathan.
Reka mbanze gusuhuze wowe udufasha nyine mu gutegura ibi biganiro.
Uraho ngaho i London?
Turakomeye.
Imvura ibageze?
Imvura ni nyinshi, urabizi iki gihugu twibera mu nyanja.
Ubushyuhe se bwo bwaragabanutse?
Bwaragabanutse, ahubwo harameze nk'aho harakonje uyu munsi.
Natwe ino turifu bikungu gake ariko bitari cyane.
Urakoze cyane, reka nsuhuze abakunzi bacu bari badutegereje muri iki kiganiro. Mbasuhuze kandi mbashimira ubwihangane bagize mu minsi tumaze dufite akazi kenshi tutabasha gukora ibiganiro nk'uko byari bisanzwe. Tukaba rero uyu munsi nyine tugiye kubagezaho ikiganiro nyine nk'uko umaze kubibatangariza kijyanye n'ubwigenge bw'igihugu cyacu muri iyi myaka 55 kimaze kigenga, kugira ngo tubashe kubiganiraho kuko ari amateka yacu akomeye cyane tutagomba kwirengagiza cyangwa kwima agaciro nk'uko byagiye bigaragara mu butegetsi bubi bwabanjirije uburiho n'ubu ngubu bikaba bikiri uko. Nkaba rero mbizeza ko tugiye kugerageza kuzajya tubaha ibiganiro nk'uko byari bisanzwe kandi tubasaba n'inama nk'uko bisanzwe kugira ngo bakomeze kudufasha. Nkaba rero mbasuhuje mbifuriza amahoro y'Imana.
Urakoze cyane Jonathan, tubasaba inama, tubasaba ariko n'inkunga kuko ibi bintu birarushya, bisaba amaboko ya benshi. Uvuze ati amateka, ubutegetsi bwa Habyarimana bwari bwarasimbuje isabukuru y'ubwigenge umunsi bwakoreyeho kudeta tariki ya 5 Nyakanga umwaka w'igihumbi kimwe 1973. Ubwa Kagame nabwo buza busa n'ubu bwigana nabwo bwizihiza itariki ya 4 Nyakanga umunsi bwafashe Kigali mu mwaka w'igihumbi kimwe 1994. Umuntu akaba yakwibaza ati ni iki gituma ubutegetsi bw'u Rwanda bwibagirwa umunsi w'ingenzi mu mibereho y'igihugu nk'ungu? Umuntu akibaza ati ese Abanyarwanda rwose bemera ko bagifite ubwigenge koko cyangwa se barabwigeze? Kuko ubundi umunsi nk'uko tuza kubibona umunsi w'ubwigenge igihugu kiba cyarahereho ubwigenge ni umunsi wo gusubirana ubwigenge. Uno munsi rero turi kwifashisha ijambo rya Bwana Eugene Ndahayo, ijambo yavugiye mu muhango kwibuka isabukuru ya 55 y'ubwigenge bw'u Rwanda, umunsi wabereye i Buruseli tariki ya 2 z'ukwa 7 umwaka w'2017, ukaba ari wo munsi nibutse twanashingiyeho ishyaka Ishakwe rihuje amashyaka yari asanzwe ari amavandimwe afatanya, no kuvuga ishyaka rya MN Inkubiri n'ishyaka rya New RNC. Jonathan, rero reka tutangire kino kiganiro twumva iryo jambo rya Ndahayo, kugira ngo tubashe ku inyuma yaryo gusobanurira inshuti ziruzi twumva ibiri kubiyemo, baraba babyiyumviye ngo ariko turagenda kutugaruka kuri bimwe na bimwe. Reka rero twumve iryo jambo.
Urakoze kumva ijambo, nanjye ndagira ngo mbanze nsuhuze mwese muri hano mwitabiriye ubutumwa bwacu, ubutumire bwacu bwo kuri uyu munsi w'ubwigenge. Ku itariki ya 1 Nyakanga 2017 ni isabukuru y'imyaka 55 u Rwanda rumaze rusubiranye ubwigenge bwarwo. Mu bihugu byinshi byo ku isi, isabukuru y'ubwigenge akenshi aba ari n'itariki y'ibyo bita mu Gifaransa fete nationale. Niwo munsi rero mukuru koko abenegihugu bahuriraho bakizihirwa, bagahurira hamwe noneho bakishimira ubwigenge bw'igihugu cyabo. Murabizi ariko ko mu Rwanda atari ko bimeze. kuva muri 73 niba nibuka neza kumenya ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi 73 aribwo bwa nyuma abategetsi b'igihugu cyacu bijije umunsi w'ubwigenge nyuma ntabwo byabaye kubera ko kuri leta ya Habyarimana umunsi yakoreyeho coup d'etat ni ukuvuga ku itariki ya gatanu y'ukwezi kwa karindwi aribwo ariwo munsi w'ibirori na n'ubu kandi murabizi ko ku itariki ya kane z'ukwezi kwa karindwi nabwo ariho haba ibirori mu Rwanda ntabwo biba ku itariki ya mbere murumva rero ko ibyo bintu ari ibintu abanyarwanda bagomba gusesengura kugira ngo bumve neza n'impamvu yabyo ibyo byose wa mugani biterwa n'amateka y'igihugu cyacu hari abanyarwanda batemera umunsi w'itariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi kubera nyine inzira byanyuzemo kugira ngo iyo independansi igerweho hari n'abanyarwanda nyine bavuga bati bemera itariki bakanavuga bakongeraho bati ntago le 1er juillet ari iherezo ry'ibintu ahubwo ni intambwe ya mbere mu nzira ndende yo kugira ngo abanyarwanda koko babone ubwigenge bagaragaze ko bigenga ubundi kwigenga bivuga iki ndifashisha ngenekereje amagambo y'umunyafurika ukomeye cyane muzi witwa Kwame Nkrumah wari perezida wa Ghana nawe uburyo bw'akagambane bakoreye coup d'etat noneho akanapfa Nkrumah yakundaga kuvuga ko kwigenga bisobanura ko abenegihugu baba basubiranye uburenganzira bwabo kamere bwo gucunga neza cyangwa nabi igihugu cyacu iki gihugu cyabo ubwo rero murabyumva ku banyarwanda sinirirwa nongera kubisubiramo usibye kubyibutsa umenya hari twebwe twarahisemo gucunga nabi igihugu cyacu kubera ko mu gihe cy'ubwigenge abantu nyine bavugaga ko babonye ubwigenge ukwishyira ukizana ndetse bakaba bagiye gutera imbere mu majyambere ariko iyo urebye kugeza na n'ubu mu Rwanda murabyumva hari inzara iyo bita nzaramba hari ibibazo bikomeye birebana n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu abantu barahonyorwa barafungwa baricwa barahuguzwa utwabo ibyo bintu byose ukongeraho ko nta n'ukwishyira ukizana nyine nta burenganzira abantu bagira kuko nta demokarasi urumva nyine ko nka bindi Nkrumah yavugaga twahisemo gucunga igihugu cyacu nabi ikindi umuntu yanavuga nuko iki ngiki ni nacyo numva ari na gikuru umuntu yakwibutsa kuri uyu munsi usibye ibyo by'amateka yacu nyine n'ukuntu abategetsi bagiye bakora uko bashoboye kugira ngo uriya munsi mukuru iriya tariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi itibukwa uko bigombye ikindi icyo nshaka kongeraho uyu munsi ni ukureba nanone kubera ko igihugu kibonye ubwigenge ubundi kiba kigomba kwivugira abenegihugu bagomba kwivugira ntawugomba kubavugira cyane cyane biriya bihugu byaba amatsibuhu kubera ko nk'uko namwe mubizi muri za 60 habaye ubwigenge muri Afurika ibihugu byose ibihugu byinshi bitangira kwigenga nyuma hari ibyaje kwigenga nyuma cyane cyane ibihugu byo muri Afurika ya majepfo niho habaye ibibazo biratinda haba intambara zimara abantu noneho nyuma baza ku arene y'ubu baratsinda noneho babona independence ariko rero bamaze ihugu murabizi ko nubwo byanditswe mu mateka ko batanze independence ariko nta iyo urebye neza usanga ibihugu by'iwacu ibihugu byo muri Afurika cyane cyane bitigenga kubera ko haje indi sura y'ubukoloni iyo sura y'ubukoloni ikaba ishingiye ku mikorere y'abamatsihugu nyine muzi ko ibihugu byacu bikennye n'ibikize ku bukungu ibi bihugu bikomeye nibyo bigena ibiciro by'ubwo by'amabuye y'agaciro cyangwa se ubundi bukungu nka za peteroli ibyo bihugu biba bifite abo rero bamaze ibihugu bakora uko bashoboye kugira ngo mu bihugu byacu hajyeho ubutegetsi bubakorera ubutegetsi usanga budakorera abanyarwanda ibyo ngibyo rero mbona ari ikibazo gikomeye ku banyarwanda abanyarwanda benshi pourcentage ndende usanga icyo kibazo batakibaza kubera ko baba bahugiye mu bibazo byo kuramuka ugasanga izi ngicyo barakigenda ntabwo kibashishikaza ikindi ariko giteye impungenge nuko no mu bavuga ko bavugira abanyarwanda nabo usanga iki kibazo batagiha ireme gikwiye ugasanga nabo ahubwo aho bari barimo kuvuga ngo barashaka impinduka ahubwo barimo kugenda bashaka kujya guhakwa kwa bambatsi ibihugu ngo babashyire ku ntebe noneho babakore ntibakorere abaturage nk'uko bagombye kubakorera ibi bintu rero ni ibintu numva ko amashyaka yacu agomba gutekerezaho akareba uburyo inyungu z'umunyarwanda inyungu z'umuturage arizo zigomba guhora imbere ntabwo twirengagiza ngo tuvuge ko tutari ku isi ariko rero mu bintu dukora byose ni ngombwa ko dutekereza inyungu y'umuturage kuko kugeza ubu ngubu ni icyo ngicyo cyabuze aho ubutegetsi bugenda busimburana ugasanga nyine hari ugasanga nyine abategetsi bameze nk'aho ari abakozi babamatse ibihugu kugira ngo tubyumve neza ndashaka gusubira gato mu mateka ndahera mu 1896 kugira ngo mubyumve neza icyo gihe muri uwo mwaka nibwo umwami Mibambwe Rutalindwa yishwe mu cyitwa coup d'état yo ku Rucunshu mujya mwumva hano ndabona nyine harimo urubyiruko akenshi nta nubwo rukunze kugira ku gukurikira ayo mateka kugira ngo rwumve iki kibazo cy'abamatsi b'ibihugu n'uko ubutegetsi ukuntu bugenda bukurikirana bukorera akenshi inyungu z'abamatsi b'ibihugu ntibakorere inyungu z'abaturage icyo gihe rero Rutalindwa amaze kwicwa Kanjogera na basaza be Rwinankiko na Kabare batwaye u Rwanda noneho kugeza igihe Musinga yari amaze kubera mukuru kubera ko bakora coup d'état yari mutoya adashobora gutegeka kuba umwami gutegeka noneho agategekerwa na Kanjogera na basaza be Rwinankiko na Kabare bamaze gukora iyo coup d'état ariko mu gihugu cyose habaye imidugararo noneho kugira ngo Kanjogera abone ingufu yifashishije abadage igihumbi kimwe magana inani mirongo icyenda na gatandatu abadage nabwo bari bamaze kugera mu Rwanda icyo gihe rero kubera ko hari hamaze kugira nyine hamaze gucamwo icyuho kubari ku ngoma haje kuvuka ibibazo noneho igipande kimwe cy'umuryango w'ibwami abahungu ba Rutarindwa bamwe noneho bagira banga kuyoboka nibwo rero nyine kugira ngo ikandagira ahamishe ingoma ya Musinga wari ukiri mutoya yifashishije Abadage noneho bajya kugira kumufasha kurwanya abo mujya mwumva bitwa babasebya ba nyiragahumuza n'abandunguzi abo ngabo bose ni abantu nyine barwanyaga ingoma ya Kanjugera na Musinga wari ukiri mutoya icyo gihe rero noneho ni nabwo kubera ko icyo gihe mu 1914 niho hatangiye ya ntambara mujya mwumva intambara ya mbere y'isi yose u Rwanda kubera ko Abadage aribo bahageze mbere bwabaye protectorat y'Abadage noneho icyo gihe muri iyo ntambara ya mbere rero y'isi yose kubera ko bari Abadage bari barafashije Musinga kurwanya abashakaga kumuvana ku ngoma nawe yarabituye noneho ashinga milise yitwaga indugaruga twari turimo kuvuga mu kanya noneho zifasha abantu za Abadage kurwana n'ababirigi bari mu ntambara y'isi yose murazi ko harimo doka nyine igintuzaka y'Abadage n'abandi noneho ababirigi kubera ko bari muri Congo nabo rero ubwo ngubwo nyine barwanye n'intuza bari bahanganye n'Abadage ubwami rero bwo mu Rwanda bwafashije Abadage kontre ababirigi nyuma ariko nubwo Musinga yari yarafashije ababirigi nyuma nawe Abadage ababirigi bahise nyine Abadage bamaze gutsindwa ababirigi nibo baragijwe u Rwanda icyo gihe rero kubera ko yari yabarwanyije ababirigi bijunditse Musinga noneho kugeza igihe bagiye nyine bamukuriyeho bakamucira no muri Congo ahitwa Imova akaba ari naho yavuye icyo gihe rero ababirigi mu iyo myaka ya za 30 bahisemo gushyigikira umuhungu wa Musinga ariwe Rudahigwa noneho baramwimika aba umwami w'u Rwanda ariko nawe bigeze aho mu gihe cya za 59 nawe bamuvaho noneho bafasha Kayibanda wayoboraga Barberuto nyuma yaho nyine muzi ko habaye revolution nyine hapikaza no kugenda ubwami bukavaho noneho ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi 1962 hakaba habaye independence ubwo umwami wari wasimbuye Rudahigwa ariwe Kigeli Ndahindurwa ubwo yahise ahunga muzi ko yatabarutse ejo bundi akiri impunzi hagati ya za 62 na 67 Kayibanda yakoranye rwose n'ababirigi ndetse muri ntuza mu bigitangira guverinoma za mbere zarimo ababirigi bategekaga n'inzego nyinshi zo mu Rwanda za maneko nibo bazitegekaga n'ibintu byose byinshi nibo babitegekaga ubwo ngubwo muraza kubaza uriya musaza araza kubasobanurira ariko murumva ko ababirigi nubwo igihugu cyacu cyari cyarabonye ubwigenge bagumanye pouvoir ikomeye noneho bakajya badesida nuko bashaka bagakora n'ibyo bashaka rimwe na rimwe na perezida Kayibanda nawe atabizi usibye ko yaje nawe kugira kumenya ibyabo neza noneho kubera ko bamutoberaga noneho nawe abavaho ashaka gufatanya na ndetse yiyegereza perezida wa Tanzania mwarimu Julius Nyerere noneho kubera ko mwarimu Julius Nyerere yari afite politiki ikomeye cyane y'ubumwe bwa Afurika no guteza imbere Afurika noneho ibyo ngibyo bino mu mpamvu zatumye ababiligi bijundika Kayibanda non seulement yagize yari yabigijeyo mu butegetsi bw'imbere bukomeye batagifitiye iyo myanya ndetse aza yiyegereza na akorana na perezida Julius Nyerere icyo gihe rero noneho ibyo ngibyo biri mu bintu byanatumye ava agira ababiligi bumvikana nyine n'abafaransa bamukora coup d'etat noneho Kayibanda avaho muri 73 ubwo ngubwo siniriwe mvuga ibyo nabyo politike yakoraga kubera ko icyo gihe 33 muribuka ko ariho umuryango w'ubumwe bwa Afurika wavutse noneho icyo gihe hakaba hari mu ntambara y'ubutita hagati ya Est na l'Ouest noneho nyine icyo gihe habagamo ibintu byinshi bavuga ngo hari abaperezida b'ibihugu bigomba gukumira abakomuniste hari n'ibindi nyine nabyo bikorana n'abakomuniste na za Union Soviétique ibyo ngibyo byose nyine abaperezida b'icyo gihe bagiye babigwamo batabizi kubera inyungu za zindi navugaga z'abamasi bihugu baba bashaka inyungu zabo badashaka atari necessarily inyungu z'ibyo bihugu by'abaturage b'ibyo bihugu baba bashaka icyo gihe rero nyine muri za 33 Kayibanda abavuyeho hagati ya 33 na 90 Habyarimana nawe rwose yakoranye n'abazungu karahava birakomera cyane cyane abafaransa muri ibyo ngibyo nyine byo kugira byo kurinda les deux blocs ya Est na Ouest ariko murabyibuka ko muri 89 niho habaye shifte du mur de Berlin icyo gihe politiki y'isi nayo yahindutse kubera ko nta abo muri Ouest les puissances occidentales ntabwo zari zigifite abo zirwana nabo umwanzi zivuga kubera ko umwanzi wabo yari abakomuniste bashyigikiwe nyine na Union Soviétique. Union Soviétique rero nayo yarasenyutse après la chute du mur de Berlin. Noneho hagati y'izo puissance naho hazamo za rivalité kubera ko abantu bari bafite ibihugu izo puissance zari zafite za chasse garde. Abafaransa bari bafite biriya bihugu byacu byo muri noza bya Afurika do l'Ouest iwacu bafite ari nabo biganje cyane hariya muri Région des Grands Lacs usibye wenda ibihugu by'ibyangorofone ariko igihugu nka Zaire gifite ubukungu bushobora kuhaza isi yose abafaransa n'ababiligi nyine gatoya nibo bari bagize bari babifite murumva rero contexte noneho y'icyo gihe muri za 90 FPR iyo itera ishyigikiwe n'abanyamerika n'abongereza contre abafaransa murumva rero ko ibyo ngibyo nabyo nyine bigenda bikurura ibibazo byinshi ibi bintu navuze ko uyu munsi na mbivugaho kubera ko ari ibintu bikomeye niba tutabyumva kandi turimo kuvuga ngo turashaka impinduka niba tutumva ibi bibazo n'impinduka ntayo dushobora kuzageraho cyangwa se natwe tuzamera nk'abandi bose dukorere ba matsihugu icyo gihe ni ukuvuga ko tutazaba dukorera abanyarwanda kandi impinduka dushaka twebwe n'impinduka ikorera abanyarwanda ishyira inyungu z'umunyarwanda imbere ntabwo nk'ubu ngubu murabibona abantu baribaza batese Kagame ko yishe abantu nta muntu wishe abantu nkawe ku isi mu gihugu imbere ibintu byose birafunze murabona n'iby'amatora yeje ubundi mwarabibonye ukuntu birimo kugenda kandi n'ubundi niko byamye bigenda kuva yajya ku butegetsi ibyo bintu byose bakabireba ndetse bagakora n'amaraporo na rimwe yo kwiyerurutsa n'ibiki byose ariko ugasanga nta kigenda abanyarwanda rero ndumva tugomba guhindura imyumvire ntidutegereze ko abazungu aribo bazadukorera ibi nidukomeza gutekereza gutyo tuzaba tuvuye muri bwa bwigenge dushaka twabonye ku itariki ya mbere nyakanga muri 1962 mwibuka ijambo rya Nkuruma ati ubwigenge ni igihe abenegihugu baba babonye uburyo bwo gukora nabi cyangwa gukorana neza igihugu cyabo twebwe rero ikigaragara ni uko uko ingoma zagiye zikurikirana nk'uko maze kubibabwira akenshi twahisemo gukorera nabi igihugu cyacu n'abanyarwanda ni ngombwa rero ko muri iyi nkundura y'impinduka twiyehere New RNC na Emmen Nkubiri bemeje kwinjiramo twebwe twumva ko tugomba guhindura uburyo bwo kumva ibintu inyungu z'umuturage akaba arizo zihora imbere ntidushake kuba abakozi ba mpatsibihugu kubera ko ntacyo biba ntaho twaba tuvuye naho twaba tugiye twamera nka Kagame kubera ko Kagame nta muntu ukorera nka ba mpatsibihugu nawe nkawe mujya mwumva rimwe na rimwe avuga amagambo ukagira ngo batukanye ngo ibintu byacitse ngo noneho ngo biraza kugenda gute birya birya byose ni bya sinema inyungu hari aho ziri izo nyungu zidahungabanye na ba mpatsibihugu babone ko zishobora no guhungabana badahinduye imyitwarire icyo gihe niyo mpamvu mubona nyine Kagame akomeza kwigira kuri aba rero mbashimiye ko maneza amatwi kandi mbahamagarira rwose kujya mu iyo myumvire yo kumva ko kumva gutekereza cyane kw'iki kibazo cyo gushyira inyungu z'umuturage imbere aho gushyira imbere inyungu z'udutsiko na ba mpatsibihugu murakoze
Jonathan rero wumvise uracyanyumva
ndakumva
wumvise ija nakongeye kumva uko ari uhibeye wumvise iryo jambo rikomeye rya Eugene Ndahayo icyo gihe yari umuyobozi wa Emmen Nkubiri akaba ndetse yarahagarariye ubufatanye bwa Emmen Nkubiri na New RNC ihuriro rishya ariko mu minota yakurikiyeho nk'uko unabyibuka hahise hasohoka itangazo rikomeye ryo ku munsi w'ubwigenge ivuga yuko Emmen Nkubiri na New RNC ihuriro rishya bashyize hamwe bakoze ishyaka rimwe ariryo Ishakwe Rwanda Freedom Movement. Si ibyo nkubwira ubwo ndabyibutsa abandi wowe urabizi neza kuko wari uhari kandi wari unabirimo n'ibyo byose cyane cyane kuri n'umwe mu bayobozi bakomeye ba haba b'icyo gihe muri New RNC haba no muri iryo shyaka rishya ryashinzwe na babiri ari ryo Ishakwe Rwanda Freedom Movement. Kuri uwo munsi rero ukomeye wa Independence natwe twashatse gukora icyo gikorwa gikomeye cyo kwishyira hamwe urumva ko twatinze cyane kuri icyo kibazo cy'uko mu bihugu byinshi byo ku isi byizihiza isabukuru y'ubwigenge bifata nk'itariki rwose y'ingenzi ikomeye cyane nko mu Gifaransa bita Fete Nationale ati uwo niyo jeune ivuga ati niwo munsi mukuru abenegihugu bahuriraho bakizihirwa bakishimira ubwigenge bw'igihugu cyabo ndetse akurikije amagambo ya Kwame Nkrumah yanavuze ati mu by'ukuri ibihugu ntibyahawe ubwigenge byasubiranye ubwigenge bwabyo kubera ko ubwo bwigenge kubura byari byaratewe n'abakoloni birumvikana gusa rero yagiye no mateka yerekana ukuntu mu by'ukuri bampatse ibihugu bategetse ubutegetsi bw'u Rwanda kuva kuri muri za kudeta za Rucunshu mu 1896 aho Kanjogera na basaza be Ruhinankiko na Kabare bitabaje abadage bari bamaze kuhagera kugira ngo babafashe kuramira ingoma yari iturutse muri kudeta aho Musinga nyine wari ukoreye bari bakoreye kudeta ngo zaba ari wuza umwami yarakiri umwana mutoya utarabasha gutegeka bityo agategekirwa na nyina Kanjogera uriya ufite icyapfana cyafi cyane na umwene Rwakagara nyine ufite icyapfana birumvikana na Kagame Kanjogera rero n'abasaza be Kabare na Ruhina Nkiko bari bategekeye nyine Musinga rukiri umwana bamaze gukorera kudeta bamaze kwica Rutarindwa abo bamaze no gukurisha n'ubu bamaze no gukora genocide ikintu umuntu yakutaje genocide cyakorewe abanyiginya bo mu bwoko cyane cyane bwo bahindiru n'abandi babegereye muri ibyo byose rero igihugu cyacuze imiborogo baza kwitabaza abakoloni bari batari abakoloni bakiza ari abadage bakire ibintu uko bimeze ariko babiroha mu maboko bati nimudukize bandungutse abo ngaho nimudukize babasebye nimudukize banyiragahumuza ababyumvise cyane ya mateka tujya tuvuga twagiye tuvuga hambere hanga kuri radio ihuriro tukaba tuzana yakomeza rwose tubyizeza abagenzi bacu kuko amateka ni ikintu gikomeye cyane tugomba kukimenya ya mateka rero mugenzi wacu rwose yasubiramo avuga ati kuva ku rucunshu turi mu maboko y'abakoloni aho bashakiye nyine nibo bakora mu by'ukuri na za kudeta uretse yo ku rucunshu barayikoze ariko igihugu cyavamo kizahaye bakanjogera abo ngabo bakiroha mu maboko y'abo badage noneho abadage barabana babanye hazi intambara ya mbere nk'uko wabyumvise mu 14 muri iyo ntambara Musinga ari umaze gukura akora afata milisi Nduga Ruga noneho zifasha abadage kurwanya ababirigi bari baturutse muri Congo bari hamwe nyine na ya bloke yarwanyaga ubudage nyine bwa Hitler oya si ubwa Hitler ni ubudage bwo mu ntambara ya mbere mbiseguye noneho bagiye muri iyo bloke yarwanyaga ubwo budage nyine muri iyo ntambara ya mbere bayitsinze Musinga agira ingorane kuko ababirigi aribo bari baragirwa u Rwanda bityo rero Musinga bamureba nabi kugeza igihe amuvaniyo nk'uko babibonye bimika abo babirigi bimuka Rudahigwa barangije Rudahigwa nawe Rudahigwa Mutara baramurambirwa nawe mu bihe byashyiraga revolusiyo muri imyaka ya 50 n'ibyahabaye ntabwo byose twabigarukaho noneho Kayibanda ajya aho bamutegekeramo nawe nk'uko mugenzi wacu rwose yabivuze neza aza gukorerwa kudeta nabyo harimo ukuboko kw'abamasi bihugu Habyarimana ajya aho nyine ku bufatanye bw'Ababirigi n'Abafaransa bafatanya nabo kugeza igihe nabo hazi y'abandi bakoloni babarusha imbaraga aribo Bongereza nabo n'Abanyamerika bitewe n'uwaho igihe cyari kigeze bimika FPR nayo ikorera mu by'ukuri bamasi bihugu kurusha ndetse uroye wagira ngo rwose witegereje neza harimo ibyo yavuze nta kabije nange yongereranije nkareba ku bwa Kayibanda wenda bavuga bati nta bantu bize twari dufite ni nabyo ku bwa Habyarimana bari bamaze kuboneka ariko ubu ngubu ho nagahomamunwa kubona na universite yongeye gutegekwa n'abo ngabo bo mu mahanga n'izindi nzego zo mu Rwanda sinakubwira ndetse Kagame akaba ajya gushaka amabwiriza hanze kugeza mu mashuri matoya aho ajya kuvuga amagambo yo kugira ngo nyine abahari yihakirwe Jonathan iri jambo ryawe independence dufite ingorane z'amateka yacu dore ko n'umunsi twayihawe cyangwa twasubiranye ubwigenge ni ukuvuga ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi 1962 harimo abanyarwanda batayiyumvamo kuko bari barahunze barimo bariya bahungutse nyine bakaba ubungu bari bo bategetse igihugu ariko ubundi igihugu ntabwo ari itariki imwe ntabwo ari umuntu umwe n'uwahabaye n'utarahabaye ni ikibazo gikomeye nko kubona abarundi badafite icyo kibazo cy'amateka yabo kandi duhuje n'uwo munsi ubwigenge tukaba tuhuje bakaba rwose bawufata nk'umunsi ukomeye naho twebwe tukaba tugifata iminsi ya kudeta iminsi izahinduka Habyarimana wagiye nka nyombere kubera nyine ko ingoma yahiritswe nayo iha Kagame izavaho rwose n'uriya munsi uzagenda nka nyombere kuki rero tudafata uwo munsi utazigera wibagirana uzahoraho w'itariki ya mbere Nyakanga Jonathan ijambo ni ryawe.
Urakoze Bwana Joseph, reka nshimire mugenzi wacu Eugene Ndahayo watugejejeho iri jambo rikomeye cyane kuri uyu munsi, kuri uriya munsi w'isabukuru y'imyaka 55 u Rwanda rubonye ubwigenge, ko yasobanuye mu buryo buhanitse kandi bwumvikana kuri buri wese mu bice byinshi yagiye asobanura ubwigenge yifashishije uwahoze ari perezida wa Ghana Kwame Nkrumah, uko yasobanuye ubwigenge icyo ari cyo, ndetse anasobanura ko twebwe Abanyarwanda twahisemo kuba kubukoresha mu nzira mbi. Aho Kwame Nkrumah yavugaga ko nyine ubukoresha mu nzira nziza cyangwa mbi, twe rero twahisemo nyine inzira mbi dushingiye ku mateka yacu nk'uko Bwana Eugene Ndahayo yabisobanuye cyane ahereye mu gihe cya Rucunshu, ahereye mu mikorere y'abakoloni kugeza uyu munsi wa none, ahereye ku bayobozi bagiye babaho. Ikigaragara rero ni iki gitera abagiye bategeka u Rwanda bagiye bashaka kuzimanganya amateka y'u Rwanda, cyane ko twagiye tubisobanura inshuro nyinshi mu mateka yacu. Iki kibazo gituruka kuki? Reka tubishakire mu bintu bibiri. Icya mbere mbona gikomeye cyane tudakwiye kwirengagiza kiri mu mateka yacu, ni imibereho y'ubukoloni n'amateka y'ubwami habayemo ivangura moko ryabaye akarande ku Banyarwanda, rikagenda buri gihe ridusigira amateka mabi, noneho n'abafashe igihugu bakagenda biyitirira ko ari bwo Abanyarwanda babonye ubwigenge, bakagerageza gusibanganya amateka ya mbere, cyane ko n'ubutegetsi bwabo butanayashingiraho ngo ayo mateka babere isomo, ibyiza bayabonyemo bibafashe, ibibi bayabonyemo babyirinde kugira ngo bitongera kuba, ahubwo bakaba ari byo bubakiraho. Ndakomeza nifashisha nyine iri jambo rya mugenzi wacu Bwana Eugene Ndahayo. Igice nashaka kuvuga cya kabiri rero ni igice cy'ufashe ubutegetsi akenshi babufata mu imenamaraso, bagashaka kwerekana ko ari ibihangange, ari bo amateka ashingiyeho, ababanje ntacyo bamaze, n'ibyabo bikwiye gusibangana. Kandi mu by'ukuri ntabwo amateka yaba meza cyangwa mabi asibangana, ahubwo arandikwa, ameza akavamo inyigisho, amabi akavamo amasomo yo gutuma tutongera kugwa muri ayo mabi. Ntabwo rero ariko iwacu biteye. Kubera iki? Kubera ko bigaruka kuri cya kibazo navuze cya mbere kijyanye n'amoko yacu, ariyo tubonamo hututsi twa. Aya moko rero buri gihe asimburana afashe ubutegetsi yifashishije aho ugiye gutegeka igihugu akomoka. Twihuse kuri iyi tariki y'ubwigenge, ni itariki ikomeye cyane mu mateka y'u Rwanda, kuko aribwo nyine u Rwanda rwahawe ubwigenge, nubwo mu by'ukuri rutigenze nk'uko rwari rugombye kwigenga, nkuko nyakwigendera Perezida Kwame Nkrumah wa Ghana yabisobanuye muri izo nzira ebyiri twebwe nyine twahisemo inzira mbi buri gihe hakabaho kumena amaraso mu ifata ry'ubutegetsi kandi iryo mena amaraso rigasiga hari igice kinini cy'ubwoko muri aya moko dukomokamo cyasize ubuzima abandi bagahunga noneho n'ibindi bice bisigaye by'amoko bigasigara byicwa na n'abagiye kuri ubwo butegetsi uru rusobe rwo kutumva ubwigenge cyangwa se kubwirengagiza byabereye umusaraba rero abagiye bafata izi ngoma bategeka igihugu mu mateka yacu bituma bumva ko ari bo bakwiye bakubakira igihugu ku mateka yabo kandi mabi aba afashe igihugu amenya amaraso agasiga n'impunzi kuko iki kibazo cy'amoko buri gihe nicyo gisiga impunzi Joseph wenda uraza kunyunganira cyane nko muri mu gihe cya 59 aho revolusiyo yo muri 59 yasize abatutsi benshi bameneshejwe mu gihugu barahunga baragenda ntihabaho uburyo bwo kubagarura naho ubwigenge bubonekeye ngo amahoro aboneke bishingiye ko noneho ibyiza by'u Rwanda bigiye gusangirwa n'abana barwo noneho hakabaho kutongera kumena amaraso wari Perezida Kayibanda muri iki gihe cy'ubwigenge ikera gitsinzwe kuko yananiwe kunga Abanyarwanda bari barananiwe kwiyunga basohotse mu bukoloni n'ubukolonize iki gice cy'abatutsi bari barameneshejwe mu gihugu ngo bagarurwe bahabwe agaciro nk'Abanyarwanda ari nabyo nkunda kwerekana cyangwa se twese dukunda kwerekana mu cyateje intambara ya 90 mu ihirikwa ry'ubutegetsi bwa Kayibanda Joseph Uranduta wari mukuru uzi neza ko Habyarimana nawe yafatiye ubutegetsi mu maraso mu ikinamico ryo kwica abantu kumenesha abantu mu mashuri abandi bagahunga igihugu
hakagaruka mbarwa
abandi bagahera ishyanga noneho icyo nshaka kwibutsa cyo nuko noneho Habyarimana we yakoze agashya yica n'uwari Perezida Kayibanda yica na bamwe mu bari bagize guverinoma ya Kayibanda noneho habaho gufata ubutegetsi no kuvuga ngo agaruye ngo amahoro n'ubumwe mu Banyarwanda
kandi abamatsi bihugu bakomeza kumufasha gukwiza yuko ngo habayo kudeta itamenya amaraso
cyane
imyaka n'imyaka
ari naho itariki 5 z'ukwa 7 73 ariyo yabaye ubwigenge kuri Habyarimana na regime ye itariki ya mbere mu mateka y'igihugu y'ukwa 7 ubwigenge u Rwanda rwabonye muri 62 irazimangana kubera iki kubera ko yari amaze kwica babiharaniye ashaka kuzimanganya n'amateka y'ibyo baharaniye
byose abishyira ku itariki ya 5 Nyakanga umunsi wa kudeta
aha rero hadufashe kumva neza amateka mabi y'ubutegetsi bwagiye buyobora u Rwanda uko bwagiye bushaka kuzimanganya amateka y'u Rwanda kuko amateka yacu ni amateka yaba mabi yaba meza ntagushobora kuyazimanganya yandikwa mu bitabo akatubera ibyigisho tugakuramo ibyiza ibibi tukabyirinda kugira ngo tutongera kugwa mu mutego reka twihute kuko turi ku by'ubwigenge mugenzi wacu Eugene Ndahayo muri iri jambo yanasobanuye neza nyuma y'ubutegetsi bwa Habyarimana ubutegetsi bwa FPA imaze guhirika Habyarimana muri 1994 yafashe ubutegetsi nibyo nahoze mvuga ko izi ngoma zose zigenda zifata ubutegetsi zimenye amaraso zikamena amaraso kandi zishingiye ku bwoko Habyarimana na regime ye bagiye bategura ubwicanyi bwagiye bukorerwa Abatutsi 1994 birangirira muri genocide
no ku bya independence Jonathan wavuze utabahunze barahunze nyine barameneshwa ariko nabasigaye nabarimiye kuyoboka politique nka za radere barabishe abaradere barabishe rwose bafatanyijwe nabo bakoroni bamatsa ibihugu bica n'abaturage za Gikongoro n'ahandi muri za 63 imiborogo yagiye kenshi rwose mu yandi magambo abo bose ku mugani wa mugenzi wacu Jean Ndahayo abo bamatsa ibihugu baritanguranwa ngo uburenganzira bwa muntu ariko uwo bagishyigikiye mu by'ukuri arica agakiza akamarira ndetse n'imbaga rimwe na rimwe ugasanga ntacyo babwiye kuko na Kagame nk'uko yabivuze nta mwicanyi arusha ubwikuba arusha abo bose bamanje ubwicanyi ariko urabona ko bakimushyira kuri tapi itukura Jonathan Komeza
urakoze cyane Joseph unyibutsa aho ngaho ni byiza cyane kubigarura kugira ngo nawe nizera ko twemeranwa cyane ko ibi byose bigenda bishingira ku kibazo cyaho tututsi bitwaza kandi kigasiga kirimbuye
urwitwazo yego gusa
bigasiga birimbuye igice kinini cy'aya moko yombi akaba ariyo agira ibibazo akandi abafashe ubwo butegetsi bagiye bitwaje icyo kintu cy'ubwoko ubayoboye aturukamo ari naho noneho Habyarimana we yaguye mu mutego agwa mu mutego w'amahano yari amaze gukorera Kayibanda n'abari mu butegetsi bwe noneho ubutegetsi bwe buhinduka buzana ibindi bintu bibiri ibya Nduga na Rukiga ari nabyo umusaraba Rwanda ruhetse wahetse muri iyo myaka aribyo byaje kubyara na genocide byiza inzangano zaciyemo abanyarwanda
bagira ngo basibanganye ikibazo cy'abatutsi cyari gikomeye nako ikibazo cyanduga nyine bikoma abatutsi kurushaho bitangira n'amashyaka menshi rwose bati noneho abahutu twiyungire ku batutsi Jonathan kuko cyane cyane ko FPR yateye ari abatutsi bayiganjemo Jonathan komeza unasoze dore amasaragiye
urakoze cyane aha rero impamvu nabigarukagaho n'ukwerekana ko ubwigenge bwagiye bwimurirwa mu mwimene n'amaraso by'abagiye bafata ubutegetsi busibanganya amateka yacu aho nshaka kugaruka nuko Kagame nawe yabishyize ku itariki nk'uko mugenzi wacu yabisobanuye nawe afashe ubutegetsi mwimene n'amaraso rikomeye n'uyu munsi wa none ritari ryahagarara kuko iki ni ikiganiro kiremereye kandi gikomeye tuzaguma kugenda
tuzakomeza kubigarukaho Jonathan rwose nta mpungenge tunabyizeze abatwumva ntabwo isa imwe twateganyije hagije tuzagenda tubigarukaho
nkaba gusa ngira ngo nsoreze kuri iki tugomba guhaguruka tukabwizanya ukuri tukavuga ku mateka yacu kandi tukayakomeraho ibirango by'amateka yacu ntibisibangane ahubwo ibibi byayaranze bikatubera inyigisho zo kutabisubiramo ibyiza byayaranze bikatubera umusingi wo kubakiraho noneho abanyarwanda bakazabona agahenge ariyo mpamvu twahisemo iyi nzira yo gushyira hamwe tugakora ku buryo ukuri kose kujya hanze tukareba ko byibuze nyuma ya Kagame byibuze hazaboneka ubuyobozi burengera abanyarwanda butabasubiza mu buhunzi kandi budasibanganya amateka. Reka nsoreza aha igice kizakurikiraho tuzagikomereza aho tugereje kuko amasaha yatujyanye.
Nibyo urakoze Jonathan, inyungu z'umuturage tugomba kuzishyira imbere y'inyungu z'abamatsi bihugu. Kabone nubwo tuzi neza ko turi ku isi nk'uko umugezi wacu Eugene Ndahayo yabivuze, turi ku isi yego tugomba kandi ibihugu n'imagirane gushaka amaboko birumvikana, ariko rero ntabwo gushaka amaboko tugomba kubigurana ubwigenge bwacu n'ubuzima bwacu ngo dore twangazwa. Jonathan urakoze cyane, inshuti mwari muteze amatwi radio ishakwe, tubasezeyeho naho utaha, tuzakomeza rwose kino kiganiro tubagezaho n'abandi bantu bavuze kuri uno munsi wa Independence, barimo ambasaderi Munyeshyaka Ildefonsi wahavuze ijambo rikomeye cyane anatanga n'ubuhamya dore ko yari ahibereye rwose ari umusore. Tuzabumvisha ijambo rye nibinadutunganira tumuhamagare, mwe mwamubaza ibibazo cyangwa tubimubaze mu mwanya wanyu. Murakoze rero, ijoro ryiza aho bwije naho aho butarira, wenda bwakeye tubifurije umunsi mwiza.
Irari iby'ubutegetsi kuva mu kwakira 90 gahugu kanjye gahugu keza ucura imiboro ucura umwijima rwandu hinduka sibandiro ry'ibisazi muri burende haguye benshi no ku mirenge hirya no hino nakahe gasozi niye mpinga hatumvikaniye urwa mu rw'imbunda zuba ry'amahoro zarasa ryohari ntambara umuryango uticiye uragapfa uragapfusha urakavuga ishyanga uragatsindwa kigali nziza nahunze kigali y'umuriro winye ndi bokoboko na narori nyuma naburuhukiro nigeze mbona buri burende na karubahanda yamaswa muntu narayizinutswe kwica kwiba kugambanirana nyamara nzanye umuganda wo gusana amahoro naraye ndose narose kandi nkabyizuze narose igihugu cy'ubwivugurure narose u Rwanda rw'ubworoherane zuba ry'amahoro watumurikiye Rwanda rwiza Rwanda nukarire nguhogore Rwanda rwiza Rwanda rw'Akanyarwanda murenge